Young blood life
entertainment.
Mina jua bado sijachelewa. Tumefika kwenye time nilea. Watu yote wakuje wakanyage. Wakanyage, wakanyage.
OT fam la Mosara boys.
Wow. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. 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 Mimi najua bado sijachelewa. Nimefika kwenye time ile yaki. Watu yote wakuje wakanyage. Hata kama jua kali wakanyage. Hata kama vana nyesa wakanyage. Wakanyage, music tunarusha. Zoziki, fire. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda.
Step on the floor, kuja nikushike. Nilikuwa Tanzania, nilifika Kenya, nimerudi Uganda. Apa nimebamba flow, watu yote wakanyage. Bora tu kama kuna kidonda.
Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda.
Kanyaga, katika, to the right, to the left. Cheza dance kama kuna kidonda. Chuchuma kuchuchuma paka chini wacha wateteme. Yeah, tulifika dance lakini hakuna dime. Sitaki jam, tulileta moral. Baby, just move it like a undercoda.
Kanyaga,
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 kanyaga, kama kuna kidonda. 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 Tuko kwenye street, tunagaika. Tunatafuta hela kila siku. Watu yote wakuje walete morali. Yelele, kelele, lololo. Watu yote wakuje wacheze.
Wakuje wacheze. Echa ketoni, abu ketoni. Paka kwa pewalari, mambo ni kuriana.
Kanyaga, 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 kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga.
Young Blood Life Entertainment OT Family Mosara Boys. A young with the slam kid Uganda Vinka Zoziki. Born to fire. Wachinjaji Rebels Music Artcar.